yo, ey, yo, ah, yo, niko high, niko juu, na shindanga cloud 9. Mistari mob, wana nita adi pantomime. Yo bass rapper kijaribu atakuwa number 2. Napewa service na kiwacha tu pale kwa line. Nipe heshima yangu nigeika ya babu. Kama ni mechi namba yangu Johnny 99. Sura ya kazi niko serious tu kama baboon. Na kuna manzi anadai that guy is mine. Hapa na pale huku na kule na fundisha na peleka shule. Mini mzazi na aso mkule zikwa nina penda bure. Weka hizi ongeza zile alafu mrembo kuna vile. Kauna nyesha usikuje juna baridi huku nje. Kukumanga inafanya na feel kukumanga na na kwangu ni sekiwa na kwanga na madimanga na mapanga na katanga wenye mapanganga na watiaji kama nganga na nganga ni ya juma sangwa na minia ati wande nita mwinua nita shika metamia jo wengi ya nadaya tiwani ya bani kingia save manze wanagwaya TBT wa shari taya I'm on fire muzik wa taya take it fast speed ya jopa kani made in domni stopa niko motion city hopa julikana dija kopa na madeo biti na baki mededi gongi vuruga chapa mahedi manzi ni kumba shika majegi bado kijana mboki mesedi. Beauty made it,